Yeah, the gas gang, California gang, California, the big dog, yeah.
Where?
Sachu, we, my man Sachu, Jizo Kajibar, General Boy.
Lakini ya really pilika mingi sana. Lakini ya really kimbiza mwizi, kimbiza mwanga bwana. Lakini ya really mambo kibao, mambo ni noma sana. Lakini ya really watu ni wengi, watu ni shazi sana. Ukifanya jaa mwenye umetaka bana. Uzidi kukaza, usije kulose bana. Atena pambana, tafuta riski bana. Wale mtu kibao, walisha pambana, walisha ukata bana. Maisha tunao ya ichi, bona ni kama mbele. Na tunavoishi kuzitafuta, chuma ndo tule bana. Mageng ni mengi na maunyama kila kukicha bana. Mageng ni mengi na maunyama kila kukicha bana. Hizo mawiki, hizo ma 7 days. Tukisha pambana, tukisha pata, mtogo ni wapi vile. Apati ni moja, apati ni mbili, tafta pisi kule. Ondoa shubiri, vuta subira, lati papika tule. Na gang ni moja, ndo California gang. Wauni unyama, ndo maunyama, tuliofunzwa shule. Apindi natoka, pindi nagonga visa. Debera, nobody care what you offer them. Do I care for your fans, for your family. Money get chase, kids, clouds, know my family. Machizi ni mosho, uyo Davido, Tom na Jerry. Machizi ni mosho, uyo Davido.
Hapa ndiyo China Rally Territory. Haina wenge wala haina ngori. Huku ndiyo China Rally Territory. Huku ni shangwe wala tunagori. Hapa ndiyo China Rally Territory. Haina wenge wala haina ngori. Huku ndiyo China Rally Territory. Huku ni shangwe wala tunagori.
Picha linaanza na mapicha. Na uspite kwa wauni wataku ficha. Kisha our wives wanna kusafisha. Na ukuleta udu wazi wana kudadisha. Kuna mapiku wano pinda wana chanja zina waka. Machizu wana winda hau koni kwa vivaka. Simu siki yonu kiongea wana ikata. Na unakula mabapa.
China Rally moto wetu swa kupima. Kaini mbali nyema waki nyema kima. Ande hizi auto boy. Yo we damn boy. Awa hemia wako hoi. China Rally boy.
China Rally harakati majukumu. Tuliza vibe mzee utakatwa stimu. China Rally. China Rally boy, such a witty.
Hapa ndiyo China Rally territory. Haina wenge wala haina ngori. Huku ndiyo China Rally territory. Huku ni shangwe wala tunagori. Hapa ndiyo China Rally territory. Haina wenge wala haina ngori. Huku ndiyo China Rally territory. Huku ni shangwe wala tunagori. Hapa ndiyo China Rally territory. Shangwe wala tunagori. Hapa ndiyo China Rally territory. Haina wenge wala haina ngori. Huku ndiyo China Rally territory. Huku ni shangwe.